Ebyo kwerinda binwezaibwa wale na mugongo oluna kulwa lero okulemesa abantu abanje ino okuba atenga beingira mu kifo ekyo era ngo oluna kulwa lero lwa kulamaga ayidukiro lw'ekimbe kya Ebola. Gavumenti yayemereza abalamazi aye nga abakulembeza abandi babereyo ena mugongo eyo okuba atenga basaba botini oluna kuluno abantu banje ino abajja mesi n'okuba atenga besombola okujena mugongo okuyongera okwise kitibwa mubadulizi abiri n'ababiri abakatoliki kwotere kwa abiri n'abasatu aba Anglikani era nga bano beyitibwa olw'okuyikiriza kwaibwe ku biragiro ebya Kabaka Mwanga. Mu kwogera ku n'abantu abatonto n'abakunganire na mugongo eyo yeyisa abalabirizi wa Church of Uganda the Most Reverend Dr. Stephen Kazimba Mugalu asabye ababaka mu Parliamenti y'omukuzo gwe 12 okuba atengwa bisa eiteeka erya insua nkani in National Health Insurance Law. Dr. Kazimba Mugalu ategeeziza ati abalwira abakokolo bangi wano mu iwangira Uganda tibasobola kwetuusa ku bwidandabi yategeeza ati eiteeka eryo singa libanga libisibwa mu Parliamenti y'iwangira Uganda baida kuba atenga batola omugogo kubana Uganda abali kubona abana n'ensonga ebyo bwidandabi. Archbishop ono ajja okubyogera era nga ali mu kusaba ku lunaku luno olw'abadulizi nkani Matters Day era nga babeire wale ku bigo ebyabadulize na mugongo akulembeire mu okusaba kuno yasaba Paliamenti eba atenga erowooza ku nsonga eyo.
Ekyainsuwa tulina okukiteekako omulaka.
I request the Kenya's Parliament to come up with a bill for national health insurance.
Atusaba bali mu Paliamenti ey'ekkumi n'ebbiri bajjeyo etteeka eryo n'endowooza n'enteekateeka eyo eya insuwa.
I suggest that our oil or minerals we get a percentage that goes in the national treasury for the national health insurance.
Obugagga obuva mu ttaka n'amafuta mukama byatuwadde tujjeko mutemwa ogunaapyama mu kigambo ekyo kya Yeshua.
So that we get united as we strive to have a God-fearing Uganda, a healthy Uganda. We have issues of cancer, we have issues of what people cannot afford. We need to find a way.